gawo joɗadake konunkoɓe mawɓe hano soni Ali Ber e Askia Mohammed. E kan en mawnini leydi Songayi burtini inde mayri. Mohammed Soumaylou Tarware jon andal non dow tariki himɓe pillotoɗo du tariki leydi Songayi dow radio gawogom. Nani pamtinolgol Mohammed o waɗi dow mana inde gawo e tariki konunkoɓe mawɓe leydi di.
Leñi tati woni ko fotti gawo goron gugu Songayi e sorkoɓe. Ɗi leñi tati woni ko jogodiri soɓe indi nokkuoɓe ɓe mbi irgawo kam woni leydi amin ndi ndenne ga kan indira gawo
ga ki veut dire le territoire.
Jamanuji mawɗi foti tawa nder tariki leydi gawo.
Les grandes périodes qui ont marqué l'histoire de
wakkatiji mandinɗi gawo wonana tati go kay ginandan no wodi wakkatiji wiyeteɓe ja artiɗo naati e dinal islam waɗana ilum duuɓi ujune e jeenayyi wara duuɓi ujune e sappo. Ɗon o hooƴi laamu makko kukeya o waddi ɗum ɗo enɗan gawo o joƴƴini. Soni Ali Ber kandu wakkati mum waɗi to en gawo laatiɗo kañum woni ko dari darde soganke darnuɗo laamu Songayi nder gawo. O wallidu kono laamu Songayi ngu enɗan fa juutiɗo enɗan gawo. Ɗiɗɗo gorgotoon ko heɓi kanko Soni Ali Ber on no wiye Sibaru. Caggal mum wonno filla Askia Mohammadou wiya laamu ɓiɓɓe rewɓe tawaɓe nder laamorde nden e joguiɓe teddegal laamu gawo dari mbi asitiya ɗum woni o latta ko laamiɗo. Ndenno o nanni nande nden ɗon kanka o wito o hokke inde ndenda ni Askia Mohammed.
Qu'on lui donne ce titre honorifique Asitiya Mohammed.
Ɗume woni mana Asitiya?
Kam woni o latta ko laamiɗo. Ko heɓi laamu ne intre Asitiya Mohammadou Aboubacar Silla.
Nde tariki o darama ɗume wawe wi'e tawa caka himɓe leydi Niger e himɓe leydi gawo.
Autrefois nous avons partagé
illu laamu soni en kañi Askia en tariki amin o enɗan no goto. Caggal saamugol laamu Songayi hewɓe sogankoɓe fuu ko doggi fuu doggi reyna dandi Soudan hewɓe mabɓe yeeyi terra woɓɓe jeeyi har kolo fa warde hannde ndu germajo nde haaldi e gawborojo eɓe narda fa wooɗa. Kasen duseni haala Mali Bero haalama min mbiyatanani soganke mawɗo
pour nous on parle d'un grand Songoy.